Anachukua, anaweka, wa.
Le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa.
Le grand Mbao.
Anachukua, anaweka, wa.
Boss ya Mboka.
Anachukua, anaweka, wa.
Taramu kupendwa na, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu. Tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina wausu. Shepu yake mbaya, hivi na wausu. Mdangaji malaya, waina wabusu. Nini wamegusa babaya na mwakavu. Lazima wachuchuma,
wamengia chakike.
Ewa
chakike, wamengia chakike. Chakike, wamengia chakike.
Kwa penzi letu
chakike.
Lazima wachuchuma,
wamengia chakike.
Kwa penzi letu
chakike.
Makukote, mabutale. Don Mendez Bajuni, H Bajuni.
Chumbani enesi unipatia panado.
Kwa
jenga za mesi na mashuti ya Ronaldo. Yani ndani nikiingia tu,
anachukua, anaweka, wa.
Kwenye gari
anachukua, anaweka,
iwe jikoni au varandani.
Anachukua, anaweka, wa.
Doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka.
Yani dale salama joto, tuale soji pepe. Oya kongo joto, tuale soji pepe.
Oye mose kunami
jipepe.
Morikado momo
jipepe.
Oya mama Dangote
jipepe.
Edo nifungwe
jipepe.
Chu, chu,
jipepe.
Chu, chu, chu,
jipepe.
Yani chu, chu,
jipepe.
Chu, chu, chu,
jipepe.
Nasei
Joseph Mertier
Nasei Panalobi Nasei
Kaya Kaya Musa
Tule Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Diamond Fukama Fukama Quadra Fukama
Papa no bimba ye Papa no bimba ye Papa no bimba ye Papa no bimba ye Anyata katra kukakate alubakate
Sipa ye
Yes Shozi matata
Chuma chuma chuma
Kakate alinga katro aluba kate
Sukuma
Yes Adolfo mute bachi la mwina
Babang wazuma Babang wazuma
Joseph Poussac
Ala babang wazuma
Zodwa
Angel
Il Parare
Dare salame wazuma
Akosha
Daimon wazuma Iyichasang wazuma
Kaya Kaya Musha
Azumare wazuma
Kamamfuama
Usalimiane kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi. Usalimiane kwa miguu.
Onasema usiniguse, usinitachi. Salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi. Usalimiane kwa miguu.
Okoza karumbali.
Corona.
Kusimbate.
Corona.
Kosa kona ogoba.
Corona.
Kusana musika.
Corona.
Kotena wa maski.
Corona.
Deux metres.
Corona.
Mikono ya kokosha.
Corona.
El Pigo. St. James
Didi Stone Nike
Didi Santos
Are you Lizer?